It's J.A. Crew. Jemima, Joash, Stamina, to the boy. Zindine Musaku,
Mr. C.O.G.
Siku tisi ni mafuna tiku kucheze sako. Kukushi miki sako na yo kukutapi ngako. Patai msiti lola, pacha nirina iwe nifuni kanifola. Chima ni kwila kumutima, chima ni goa. Every weekend ni mashozi, free time. Kabuku gacha kama rhymes. Kumbukila way back, pameneneze nobody. Things were hard, ndio wenzo nipambamo. Story easy because nifuni kano pisa. Now come the money and the fame. Wayambo dandia hula, wayu dandia hula. Zininga chinji, I'm still the old me. Guy unaziwa pa fest, I'm still your bestie. Sanga kupoke loko uta exit.
Chabe imani chepela baby. Siku tisini mafuna kupeze tabu yonkala na weo. Chikanga na banzanga onse van matanda ula. Bali chimosi na chimosi. Ineni tawi ya mene imani chepela.
Family yanga imalila. Manzanga maka maka tini mabitilila. Put yourself in my shoes na ine zinikwana. Nichitila ndela mana sebe zizikwana. I'm tryna make a living muli karia tiyanga. Beba futi kila money my friends na babanja. Madiamu kwa menso safuna no nilanga. Sininga chinje I'm still the old me. Guy unaziwa pa fest I'm still your bestie. Sanga kupoke loko uja exi. Uja exi.
Chepela baby. Siku tisini mafuna kupeze tabu yonkala na weo. Chikanga na banzanga onse vamatanda ula. Bali chimosi na chimosi. Ineni tawi ya mene imani chepela baby. Nitawi imani chepela. Siku tisini kukona.
Segula machu.
Yeah. Yo Kapaunza, Jerome, Emma Play, DJ PMC, DJ Professor Lance, DJ Dola,
it's J.A. Crew, baby,
Mr. C.O.G.
Remember where you got it from, www.zambimusic.net.